wo'unu daga wannan film ne wo'un daga wannan kwada ma bai valle da Swakam Swakam Société Alimentaire du Cameroun Swakam Swakam amma saranga manne wodiya Swakam Cameroon Swakam putini en nyamdu Swakam fesini en nyamdu Aye marto bentala kafu nyami Swakam international Société alimentaire di Cameroun Swakam Twai hunde wurtia Der Swakam nyandu fakat hunde mande wonde Seto himbe fu lari tai hunde man Hande de wonde masin Der Swakam puyerda wurtina di hadre Société mudu e hande Swakam do patti e société ji mudum ha sodobe kuje mabbe woni fu ngam hoytina on lawol hoytina on wahalaji hoytina on mota der kuje hande Swakam de a sorti a timmini fu lor ko hande Swakam timman ko hatto e amma to de ay fu tawan don Swakam wodi amana Swakam happy di bemen be hokki en alkare mabbe ay kuje to Swakam waddi
da warron saka dum boddo
Swakam suftan boddo
de bi wadde be sarraba butu
to asoti asori atimini
koden ya Swakam sodu
Swakam amma sari ya mande awadde Swakam Cameroon
onon mabbe kili ya Swakam bedo badditina on kuje gam hoytina on torra gam hoytina on lawol den hoytina on wahala be battini on kuje
amma sari ya mande awadde Swakam Cameroon
bananga ondara Swakam donton ha marwa bu Swakam donton ha kusiri fu Swakam donton duwala bu Swakam donton ba minda bu Swakam donton e babu sam Swakam donton ay bertu Swakam donton Ya hunde bu Swakam donton Swakam Swakam Swakam
Amma sari ya mande awadde Swakam Cameroon
E wodiya Swakam Cameroon
E wodiya Swakam Cameroon
E wodiya Swakam Cameroon
E wodiya Swakam Cameroon
HouseOfSongs.com